Wadanani dubi noga e jeegon Abdul Aziz Muhammadu inditirtedo bonkuku ilu pamarel woni ko o wumi kano woni dun hadaimo wadde gollangal o yidi ka woni halugol e micro
imanay hayda
mirimi daka bundan dan amma wakkati mi ladanno den dan nangi kam hitana dubi ujunaaji didi e sappo e joyi mi hebi sigila indiraado Tumba hana du golle radio de tangadammi lardube hekko e mu'e mi yimani dum en ko watta gomnati andanami min fu ko miden gidi balla
gakasi
Abdul Aziz Muhammadu oni neddo latido e le golla makko hembe hettintobe mo kaje goldi makko fu no kolimo no jidimo
jerfo hare ay
artogon higirawo annon golle amin deedu no donno jaha yeso bo fudo yo filawo fu sey bandum wartira
rogadam fonda bon
ay kinka hangana
de gonga o mo hettinane sanni jimi makko du no belikan sanni do bon kuku o mo wodi darje sanne he himba
ko kanga biskimo maki
yarno kanka Abdul Aziz Muhammadu mbiyetedo bon kuku o endani o holliri o wi wana gan Allah waddi laru en heddo watto ko neddo natoa e piol bara
baraka ren wodi ndey
garbinol hana ko yarata neddo yeso no amma gollal jungo no wa'i fu de neddo no wadagal gal woppata neddo denne wodube gollal bendu nangira golle mu en juude diddi
da kamba hinka
en pamini laru wana kan woni ko hatto neddo wadde ngurna mudum rafijile makko de hada mo subaka Allah fu o mo holla hettinde memo ke laru hana lato ko hatto neddo gollude